Simbo mavia pa mazara na kumu.
Zombie Nation mwefpata.
SB Gains. Managers.